it's gonna sound good.
Yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kaji swa denkete
Naka higo mate kete utali niweo Nalina muze kese na embu Otega mali mboba tega menda Mama gari ntuko jekala
Head back.